I say. Ben one banana zero in the house.
Hello. Baby, baba, bye. Message say they come here, puna, I don't know, reply. But why I'm dying. I like the way you lying, la la, la la, la. Oh, my baby, I like the way you walk.
I said, no, DJ Lee,
like the way I smoking.
No, DJ Lee.
Ali yangu ya chini, soon I do a little choker. Wezo sina, sometime, want to walk to my voucher. Samani, dada, number, daka, yako, moja, tu. Zila, mindo, chako, langu, wewe. Beni, mwamba, tafu, rain. Sala, sala, taji, dai. Nintakuwa, wako, so kuwaga tena bai na kufarisha kiafrika kadi ya mwana mboka bembeleze kipwani kama vila dija kopa uspote kama vila lonya mila njoko boy Godzilla mtani mini drug dealer na puta my baby na puta my baby I'm in the house ben mamba na na batila
nashima kusema kwamba usha nikubali nipungu na maswali
Unachokitaka niambie eh, na mimi nitakupa ujisikie jua jango suri ndio mie nisipokona eh, sina raha kamka sema ama tatizo mbagara Diamond kanena nakosa raha na shindwa kujua niambie nijue nieleze mimi nitambue nasema nipe 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 mautamu sisi sote ni warale salamu ama madem ni ama ozi ozenu wala usijali nami ni binadamu hey, yeah, yeah.
Nashima kusema kwamba usha nikubali
nipunguze maswali
wala unijalisia
unanikejeli
nashima kusema kwamba usha nikubali
nipunguze maswali
wala unijalisia
unanikejeli
Yongo in the house. Everybody say Zilla in the house. Ben Mwamba, huh? Ladies and gentlemen, you already know what it is, baby. Jongo in the building, and Ben Mwamba.